leave. The bank we have left. I'm going to see you out. In the Anusahan, take it. Sadalin Ashaka. Seven kuyable, ani go siri wa. Inte anu sahante gayi, sadalin ashaka. Inan ya hai siradiyo, sida sagal darure. Ama subah la muda. Saad dan ku hala saday Zareen ba isa ko Taay Ban la saraka ay Chayil ba la saraka ay Inan ya hay siradiyo Sida sagal darure Ama subah la muda Saad dan ku hala saday Zareen ba isa ko Chayil Ban la saraka ay Chayil ban la saraka ay Sokhra day Adna samaku nolo Adna wanku sugaya Asul darin ashaka Sokhra day Adna samaku nolo Anna wanku sugaya Soldarin ashaka Sadarka la gudigay Sankaror ka kubuyan Tima sabarka dafe Say fardu la modiyo Biniksiga talabada Sura dadu Yablahe Sura dadu yable Ilka sadarka la gudigay Sankaror ka kuguyal Tima sabar ka dafe Sankardun lamudiyo Tiniksiga talabada Surat dadu Yablahe Surat dadu yable Sokhra day adna samaan ku noolo anna waan ku sugayaa asul daarin aashaqaa soxraaday adna samaan ku noolo anna waan ku sugayaa asul daarin aashaqaa.